گویم توی All I ever wanted was to be a lonely player come up over
King Legend Hero
Nimeamka saa hii na bado jogo kwanza hajawika na mama anapika chai na ugali ya saa sita nasafisha uso na kunywa yai na nashiba I hope that inamfanya proud baraka yake niko nayo viatu vina shimo but si kubwa kaya moyo kuona mother akismile huwasha fire roho mama ndiyo queen na mdamini kama royal na hope that inamfanya proud her image is royal mom na kupenda usiwai worry nitakumikia life better huta have kuwak dunia haita kupa pressure tuta beat any weather siku moja but until then you're my Nimeamka saa hii Jogo wa kwanza hajawika Baba Namona kwa picha But nikikaa hapa madakika zinapita Kama mwanafunzi anayemsikiliza teacher Mina Mina hope that I am making you proud my father Nabebanga dreams zako around my father I look up to you I proclaim you loud my father When he's Superman you are the sun my father When I'm lost Bila direction Mamu niambia story zako just for motivation Kuna wimbo yehu wimba inaendaje tena ati
Can't unfold trauma undisclosed. Nimewapigania vita vingi, mama na papa. Lakini sasa ni wakati wa kusimama jabari kwa nguvu na kuwa wangu mwenyewe. It's time for me to be.
Lakini bado ninaona ndoto Hata wafanyaje hawawezi zima moto I'm my H to my E to my R to my O And if I'm not there yet Well damn, then I'm headed for it Apana, hii ni story yangu Nimevunja hiyo lawama ya kutafuta mwangaza external Looking outward but the fight's internal I'm my own light and I shine eternal Bad vibes zote into the inferno Niko na mkuki, niko na ngao Mimi peke yangu versus watu kama tao Siwezi go down bila bato Kwani mini kato Hii dunia ni mine kuna kitu siwezi handle From today, right now and forever I am my hero.
Yeah.